Nshuti zacu mwese aho muri mwiriwe neza muri kumwe na Thomas Kamirindi ikiganiro muri sanga muri ibi bihe abantu batandukanye baravuga ngo mu Burundi harimo harabera genocide itsembabwoko cyangwa se ihonyabwoko abandi bakavuga ngo bafite impungenge z'uko mu Burundi hashobora kuba genocide bamwe muri bo ni president Museveni na president Buyoya mureke tubumve
what will not happen is we cannot have genocide in Burundi so anybody involved must be very, very careful to make sure that that violence stops.
L'Afrique ne laissera pas un autre génocide se dérouler sur le continent, dit le commissaire paix et sécurité Smaïl Cherghi. Y a-t-il risque de génocide ?
Il y a risque de génocide, bien sûr. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas déjà des éléments de génocide quand on voit le niveau qui est atteint par les violences aujourd'hui.
Ejo rero hari kuwa mbere nibwo président Museveni wa Uganda yavuze ko nta wakwemera ko génocide ba mu Burundi atabo bireba bose bakwiye kwitonda ubwicanyi buri mu Burundi muri iki gihe bukarangira. Naho ku itariki ya 18 y'uku kwezi président Pierre Buyoya wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavugiye kuri radio y'abafaransa RFI mu kiganiro na Christophe Boisbouvier ko ashobora kuba genocide mu Burundi akibaza niba ahubwo genocide itaratangiye akurikije n'amagambo ye akurikije ubwicanyi ukuntu bumaze kugira ubukana ku itariki ya 13 y'uku kwezi ishyaka Wipro naryo mu Burundi ryandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Ban Ki-moon rimusaba ngo ahaguruke ahagarare atabare abanyagihugu b'abarundi ubu ngubu bugarijwe na genocide politico-ethnique mbivuze mu gifaransa nk'uko buyandikira iryo jambo ubwabo mbese ni nko kuvuga abantu bazira ubwoko bwabo ariko n'ibitekerezo byabo bya politike byombi bifatanye bakavuga rero ko ibyo ubwo bwicanyi buri mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka naho mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku itariki ya 8 y'uku kwezi umujyanama wihariye w'umuryango w'abibumbye mu bikorwa byo gukumira genocide Adama Dieng yaravuze ati sinavuga ngo mu Burundi hari genocide ariko tutagize icyo dukora hashobora kuba intambara hagati y'abarundi ubwabo guerre civile mu gifaransa kandi iyo habaye intambara hagati ya bene igihugu byose birashoboka uwo ni Adama Dieng twibaze rero genocide ubundi niki niki koko nibyo tugerageza gusobanukirwa muri iki kiganiro ariko rero nagira ngo tubanze twumvikane mwo kagira imana mwe iki kiganiro ntabwo kigamije kuvuga ngo mu Burundi hari genocide cyangwa se ngo ishobora kuhaba cyangwa se ngo ntayari icyo tugamije muri iki kiganiro ni ugusobanuza no gusobanukirwa genocide icyo ari cyo ntabibahishe ku giti cyanjye numva abantu benshi babivangavanga ugasanga mbese ntabwo tuzi iyo tuvana n'iyo tujya niyo mpamvu rero nifuje ko twifashisha amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana icyaha cya genocide convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide mu gifaransa n'amasezerano yemejwe n'inama rusangi y'umuryango w'abibumbye yose uko yakabaye nta n'umwe uvuyemo ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 12 mu 1948 aya masezerano yo gukumira no guhana icyaha cya genocide yatangiye gukurikizwa ku isi ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa mbere mu 1951 naho u Burundi bwemeje aya masezerano ni ukuvuga ratification mu 1997 hanyuma u Burundi buza kwinjiza mu mategeko mpanabyaha code penal icyaha cya genocide mu 2009 none rero kugira ngo dusobanuze kandi dusobanukirwe n'aya masezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana icyaha cya genocide n'abatumiriye umushyitsi mukuru Maître Innocent Twagiramungu n'avoka mu rugaga rw'abavoka rw'i Buruseli mu Bubiligi ariko kandi ni nararibonye mu mategeko mpanabyaha mpuzamahanga Maître Innocent Twagiramungu muraho murakomeye
muraho Kamirindi
mumeze mutaho ngaho mu Bubiligi
tumeze neza ntabwo hakonje cyane nk'ukundi abameze muri iki gihe cy'umwaka
nuko ndabashimiye cyane rero rwose ko mwemeye kudufasha muri iki kiganiro kuri iki kintu cya genocide gikomeye cyane mbahaye rero ikaze mu izina ry'abateze amatwi ijwi rya Amerika noneho akabazo ka mbere kugira ngo tubanze duhe iriburiro abatwumva baza no kubaza ibibazo muri iki kiganiro. Genocide cyangwa se itsembabwoko mu Kinyarwanda, ihonyabwoko mu Kirundi, ni icyaha gikorerwa abantu bameze bate?
Urakoze icyo kibazo, kuko abantu benshi bakunze kukibaza ndetse ugasanga abantu babyitiranya. Ni icyaha gikomeye cyane, niyo mpamvu amahanga yagihagurukiye. Kigomba kurwanywa byaba mu kugira ngo abantu bahaguruke cye kuba, cyangwa se byaba kugira ngo igihe cyabaye bahaguruke babihagarike. Icyo cyaha rero uko amasezerano mpuzamahanga umaze kuvuga 1948 uko akivuga, avuga ko ari icyaha kiba kibasiye un groupe, ni ukuvuga mu by'ukuri abenegihugu. Ni icyaha kibasiye abenegihugu kubera bitewe n'ubwenegihugu bwabo, cyangwa se bitewe n'ubwoko bwabo, cyangwa se bitewe n'ibyumviro byabo by'idini. Kikaba rero kiba kigamije kuba cyarimbura iyo groupe y'abenegihugu bose, cyangwa se bamwe muri bo, ariko bagomba kugaragara ko icyo bita intention, ni ukuvuga ubushake, bagomba kwerekana ko hagomba kugaragazwa ko hari ubushake buhari bwaba bugamije kugira ngo burimbure abenegihugu bubaziza ibyo bintu maze kuvuga. Ntabwo rero abantu benshi bakunze kuvuga, nawe mwabikomoje muvuga muti hari abavuga genocide politico ethnique, ibyo ngibyo ntabwo biteganyijwe muri ayo masezerano mpuzamahanga. Tugomba ahangaha, niba tugiye mu rwego rw'amategeko, kwibanda ku cyaha cya genocide nk'uko giteganyijwe n'amahanga. Ariko rero mu by'ukuri tugomba no kumenya ko icyo cyaha cya genocide ni icyaha kigamije kurimbura nyokomuntu, ariko kiri mu rwego rw'ibyaha bikomeye cyane bita crime contre l'humanité n'undi zisanzwe. Cyo ni uko gifite particularité, ni ukuvuga gifite akantu kacyo kihariye kubera kiranabuze cy'ubushake bwihariye bwo kurimbura imbaga y'abantu mu uko ingana kose, cyangwa se igice cy'abayigize. Ikaba rero mu by'ukuri impaka zikunze kuba muri iki cyaha ari ukugaragaza niba ese hari gahunda igaragara yaba yateguwe mu by'ukuri byo bita planification. Ahangaha abahanga mu majya amategeko harimo impaka nyinshi cyane, kuko hari abavuga bati ese planification ni ngombwa kugira ngo igaragazwe kugira ngo icyaha kimwe kuba genocide, abandi bakavuga bati ntabwo ari ngombwa. Mu by'ukuri somye rino tegeko, ikigomba kugaragazwa cyane ni uko haba hari ubushake bwo kurimbura abantu baziza bintu bintu kumaze kubisobanura. Ndumva
kubirebanagarikiye kubirebana n'abantu
kubera ko hari ibibazo byinshi cyane iyi nyito ya genocide ikunze guteza.
Ibyo ni kubirebana n'abantu genocide ishobora gukorerwa. Mbungani, ariko reka ngerageze kubivuga nanone mu Gifaransa kugira ngo abantu bumve neza. Ni ibintu bifite nyine umugambi wo kurimbura un groupe national, ni ukuvuga abantu bafite ubwenegihugu bumwe, un groupe ethnique abafite ubwoko bumwe, ndetse groupe racial nabo ni abantu bafite ubwoko bumwe, ou un groupe religieux. Hanyuma mu 1948 barimo biga aya masezerano, icyahoze ari Leta Zunze Ubumwe nako Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviet zasabye zishikamye ko ibya politiki bikurwa muri aya masezerano yo gukumira no guhana icyaha cya genocide biremerwa. Rero hanyuma ibirebana na groupe politique cyangwa se abantu basangiye ibyumviro bya politiki bishyirwa mu byaha byibasiye inyokomuntu. Ndibeshya Maître Twagiramungu?
Niko bimeze.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tudatinze cyane rero, abantu bifuza gusobanuza muri iki kiganiro batangiye kutwandikira, reka tubanze duhamagare Ndayishimiye Thomas. Thomas we, wiriwe neza?
Wiriwe.
Ufite ikibazo?
Yego, genda fisik ikibazo tungana na tubiri.
Yego.
Ikibazo iyo bariko baravuga icyo bita genocide, kenshi ntitubitahura kumwe. kuko iyo ufashe nk'abantu bazira izinguro kanaka bari mu mugu kanaka ukabica ubahora ko mudahuje izimviro twe tubyita genocide kuko nabantu mu mugu kanaka uba wiyimviriye kugirira nabi
wabaza ikibazo aho kugira ngo utange ibisobanuro se kandi metre twagira mungu yabivuze
ego yeye nico nagomba kumubaza itandukaniro ririhe kwica abantu mu mugu umwe ubaziza ibyimviro byabo aho baciye hose ukabahiga ngo bice bitaniyeho no kuvuga ngo wishe umuntu ku bwoko kanaka n'umudigije ubwoko je mvuga nti
oya wisobanura wisobanura ahubwo sobanuza
iho nyangwa byo guhonya abanyapolitike batavuga rumwe na leta
Thomas we
Thomas ihonya bwoko
Thomas
asigurire
Thomas yego yego ndagushimiye cyane urashaka gusobanuza niba abantu basangiye ibyumviro bya politiki bashobora kuzira genocide nibyo ngibyo twabyumvise urakoze cyane reka metre twagira mu ngo gusubiza
urakoze muvandimwe kubaza icyo kibazo ubwicanyi bwo kumara abantu ubaziza ibyumviro bya politiki byabo ni icyaha gikomeye cyane amahanga ahana ni icyaha twita crime contre l'humanité ntabwo ari icyaha cyoroheje ntabwo ari icyaha cyoroheje na gato kubera ko ugikoze ashobora guhanwa kugeza kuba yafungwa burundu mu gihe icyo cyaha kiramutse kimuhamye namukeke ko rero ko kuba ibyaha ukora amahanga yagiye abivuga abyita mugire ngo bimwe bikomeye ni ibyaha bikomeye cyane ariko gusa icyaha genocide bagikoze muzi ko hamaze kuba riri aho nyabwoko ryibasiye abayahudi niho amahanga yabonye ko hari icyaha kidasanzwe mu bwicanyi bwari busanzwe bubaho ari ubwicanyi bwabaye mbere muri mu ntambara ya mbere y'isi yose no mu ya kabiri ni hajya haba ibyaha bikomeye cyane byibasiye inyoko muntu ibyaha bikomeye bita crime contre l'humanité ariko kubera iyicwa ry'abayahudi basanga hari icyaha cyihariye niyo mpamvu amahanga yumvikanye akajya bugasinywa ari amasezerano y'icyaha cya genocide kugira ngo iyo azitabweho ku buryo bwihariye butandukanye n'ibyo byaha bindi ariko bidashatse kuvuga ko ibyo byaha bindi nabyo ababikora bafite uburenganzira bwo kubikora ni ukuvuga ko leta yari yose cyangwa se umuntu ku giti cye uwo ari we wese ushobora kwica abantu abaziza gusa ibyumviro byabo bya politiki umuntu agomba gukurikiranwa ariko ntabwo dukeneye kugira ngo tumurege ngo yakoze genocide kubera ko niyo twamurega ibyo byaha bikomeye bya crime contre l'humanité birakomeye cyane ku buryo kugira ngo nabyo bitume yatembagara cyangwa se n'amahanga be yatabara mu gihe kuko byaba bigaragara ko ashaka kurimbura abantu abaziza ibyumviro byabo bya politiki ariko icyo gihe bigomba kwitwa gutyo ko arimo kwica abantu abaziza ibyumviro bya politiki ntabwo abaziza ubwoko bwabo tuvugisha gusanga umuntu niba ari mu Rwanda cyangwa ari mu Burundi arimo kwica abantu abaziza ibyumviro bya politiki ni ukuvuga icyo gihe ashobora gusanga yica abantu abatwa abatutsi n'abahutu bose abica mu gihe baba bafite ibyumviro bya politiki bitameze nk'ibi urumva rero ko ni icyaha gitandukanye n'uko yaba atumbereye kugira ngo abo bantu abice abaziza uko basa uko bavutse kuba gusa uko ibyumviro bya politiki bashobora kubihindura wagira ubwoba ukamuyoboka ariko umuntu ushaka kukuziza uko wavutse ni icyaha gikomeye cyane mumva amahanga yashatse kugira ngo agihe ubukana bukomeye agihe na za kondisiyo zikomeye zacyo ariko rero nk'uko nimaze kubivuga ntisubiyemo ibyaha byo kwica abantu baziza ibyumviro byabo bya politiki ni ibyaha bikomeye ababikoze nabo barakurikiranwa
ni ibyaha bikomeye byitwa byinjira mu byaha byibasiye inyoko muntu ariko abazira ibya politiki ntabwo baba bazize genocide baba bazize ibyaha byibasiye inyoko muntu Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dufite kuri telefone kandi Willy weneza
Willy
umeze ute Willy mvuga cyane
namahoro
nawe ufite ikibazo
namahoro
yego sobanuza nawe
nagire ngaje ubimenyetso hari katika nyibiri
ibimenyetso
ishobora kugaragaza yuko mu gihugu hariho genocide
yee
cyangwa cyo kwabishwe
urakoze cyane Willy.
Biroroshye. Namusubiza tuvuge nk'ubu ko turi kuvuga ku kibazo cy'u Burundi. Uramutse uvuze uti ndabona ubutegetsi bw'u Burundi burimo kwica abantu baziza gusa yuko ari abatanzania cyangwa babaziza gusa yuko ari abazungu b'ababirigi baziza gusa yuko ari abanyamerika abo bantu gusa kubera bafite ubwo bwenegihugu barimo kubahiga bakabica kandi biragaragara ko nta kindi bari kubaziza abantu bagatangiye wenda bagahunga abandi bakicwa bishobora kuba genocide rwose igihe cyose bigaragara koko hari umugambi wo gushaka kwibasira abo bantu baziza icyo kintu gusa ubuze uti ndabona hari abantu barimo kwica abahutu babaziza gusa yuko ari abahutu nta kindi kandi umugambi bagaragara kubitewe n'ukuntu barimo kubahiga icyo kintu iyo geni genocide cyangwa se barimo guhiga abatutsi biragaragara ko kuba umuntu ari umututsi birimo gutuma yicwa icyo gihe ni genocide biragaragara yumashye kwerekana koko ubwo bushake hari byaba ari leta bufite byaba ari agatsiko runaka kibasiye abo bantu ariko leta ntibashe wenda kugira ngo ibatabare icyo gihe biragaragara ko hari genocide bashobora kuvuga uti tugiye ntabwo dushaka abayisilamu mu gihugu cyacu ukibasira abayisilamu ukabica kubera gusa nta umuntu ari muri iryo dini icyo gihe yerekanye kuko uwo mugambi uhari ukerekana ko n'ibikorwa bihari byatangiye haba hari genocide nta rundi rubanza.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turimo turaganira ku masezerano mpuzamahanga yo gukumira no kurwanya icyaha cya genocide. Gilbert nawe arategereje kuri telefone. Gilbert wiriwe?
Wiriwe neza, ndabumva Edi Rwema.
Ni Thomas Kamire ndariko yaba na Edi Rwema, icyangombwa ni uko ukurikira Ijwi rya Amerika kandi ukundi iyi radio yanyu. Nuko
ndayikunda cyane, urambawe ratumase kabiri ndurambawe ragoze.
Yeah, nanjye nuko ndagushimiye kuba ukurikira iki kiganiro. None wabaza ikibazo?
Ndafise ikibazo.
Yego.
Kesha aravuga genocide abantu benshi kuye ni twitahuza. Rero ndashaka kubaza nk'abo baba bayabagira nk'ibyumviro bya politike cyanke ubwo kavamo. Je nibaza hari igihe nk'igitigiri bashika ko cy'abantu bariko baricwa bakagira ati kwamaze gupfa nk'aho nk'aba niho buvuga ko hari genocide aho hantu sinahacaho. Ikindi kibazo nashaka kubaza uwo mutumire
ye
atanga akarorero turetse mu Rwanda, ikindi gihugu cyo muri Afurika aho hari ababwicanye agashaka kuvuga ati kubera hapfuye abanaba cyane bapfuye mu buryo ubu yoba yabaye genocide. Murakoze n'ibyo bibazo nari mfise.
Gilbert urakoze cyane. Maitre Twagiramungu
urakoze. Ndumva icyo kibazo arangirijeho gisa n'igisubiza impungenge nyinshi abantu barimo kwibaza. Muri Afurika abantu barapfuye cyane mu bihugu byinshi, muri azi tugiye no mu Burundi murabizi nubwo ari impakara, abantu benshi bapfuye mu 2022 barenze 300, hari abantu benshi bapfuye mu 1998 1993. Muri Congo hari abantu benshi bapfiriyemo. Za Libya hari abantu benshi n'uwari uturwi rwinshi tukirwana, hari ahantu hose hajya haba intambara za Sierra Leone murabizi abantu benshi bapfuye. Ariko mwabonye nka Charles Taylor ukuntu ya urubanza rwe rwabaye mu rukiko mpuzamahanga yarezwe ibyaha bikomeye cyane byibasiye inyoko muntu bitwita nyine crime contre l'humanité, kubera ko hari byagaragaye ko hari abantu yishe abaziza n'ibyo byumviro byabo bya politiki. Ariko ntabwo bamukatiye, ntabwo yagize urubanza ngo yakoze genocide. Niyo mpamvu kugira ngo bize byitwe genocide bigomba kuza muri ya definition, muri iriya nyito umuryango mpuzamahanga watanze ya genocide. Ariko ibyo byaha bindi wari urimo kuvuga bishobora kwibasira abantu bitewe n'ibyumviro byabo bya politiki, nabyo ni ibyaha bikomeye cyane. Niyo mpamvu iyo bihari amahanga acicikana akaba yasaba nabyo ko bihagarara cyangwa se akaba yanakurikirana ababikora cyangwa se akareba ko haboneka byihutirwa ibisubizo bya politiki bituma ibyo bintu bihagarara. Ntabwo rero mu by'ukuri ahantu hose hagiye hapfa na abantu benshi bagiye bavuga ko genocide ntabwo nta mubare uteganyijwe waruvuze uti nk'abantu bangaye kugira ngo ibintu byitwe genocide nta mubare uteguye uhari. Icyangombwa ni uko hagaragara ko hari ubushake bwo kwica abantu ubazira biriya bintu twavuze hejuru, nta bindi wongeyemo.
Ariko
abantu barimo gupfa babaziza wenda ko bambaye imyenda mibi. Ntabwo wabita genocide kubera ko mu uko amahanga yasobanuye ikibazo cya genocide, ntabwo ibyo ngibyo birimo ko abantu batambaye neza nibabica byitwa genocide. Ariko ntabwo bibuza amahanga kuba yahaguruka kugira ngo arenganure abantu bashobora kwicwa bitewe n'uko bakenye badafite amahera yo kugira ngo bambare imyenda myiza. Naho ngaho tugomba kumva ano masezerano mpuzamahanga.
Metre Twagiramungu, ariko nagira ngo mbunganire kuri biriya byo muri Afrika, usibye mu Rwanda umuryango w'abibumbye ari nawe ufite ububasha wonyine wo kwemeza ko ahantu habaye genocide no mu Rwanda nyine muri Afrika. Ariko ndibaza kandi namwe mbabaza niba muri Darfur hatarabaye genocide kubera ko hari abantu barimo na president Bashir wa Sudani uregwa ibyo byaha byo muri Darfur.
Urakoze, ikibazo cya Darfur kirakomeye ariko nta haracyari impaka nyinshi haracyari impaka nyinshi. Ikibazo cyabo cyashyikirijwe urukiko mpuzamahanga rwirahe, donc babyita situation, donc bafunguye icyo bita situation, ni ukuvuga ko bakibyiga noneho n'umuryango w'abibumbye usaba ko perezida wabo yakurikiranwa. Ariko ntabwo ikibazo cyabo kirafutuka neza nk'uko kiriya kibazo cyo mu Rwanda cyafututse, umuryango mpuzamahanga ukabyemeza nta shiti, ndetse hakajyaho n'urukiko ruhana ababigizemo uruhare. Muri kinyejana tuvuyemo uretse by'Abayahudi ibindi biza ni ibyo mu Rwanda. Ubu hari kwiga n'uko ubwicanyi bwakorewe abarumeniye bo muri za Turukiya nabwo bwakwitwa genocide. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri hagikomejwe kugira ngo biriya byaha bya genocide abantu babyitondere batabivangavanga n'ibindi byaha nabyo bikomeye cyane bibasinya inyoko muntu bigomba gukurikiranwa n'amahanga.
Maitre Twagiramungu, avoka mu rugaga rw'abavoka mu Bubiligi, niwe mushyitsi mukuru udufasha gusobanukirwa n'aya masezerano mpuzamahanga agomba gukumira no guhana icyaha cya genocide nk'uko urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda. Maitre Twagiramungu amaze kuvuga, ruvuga ko icyaha cya genocide ni kimwe mu bikorwa bikurikira cyakozwe kigamije kurimbura abantu bose cyangwa igice cyabo bahuriye ku bwenegihugu, ku bwoko cyangwa ku idini bazira icyo bari cyo. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, ikiganiro muri sanga. Dufite kuri telefone kandi Hakizimana. Hakizimana, wiriwe?
Nagize mwiyongere mu mwakuru.
Amakuru yawe se wowe?
Amakuru turashima, nasaka mugize metre cyambu cyane.
Ye, gishyikirize rwose.
Akabazo ka mbere nagomba ndabaze umuavoka. Ubwicanyi buriko buraba mu Burundi, ndiko ndamwumva asa n'umuntu akurikirana neza ibintu byose bera mu Burundi. Nk'umuavoka, nk'umuntu yize ibintu by'amategeko, ubona yo buha intumbero imeze gute? Cyo ni cya mbere. Kigira kabiri, nagomba kumubaza. Ubona nk'uko uno munsi urugero ubwicanyi bugeze ko ukuntu bagenda bakica nyakari ajabe musaga ngagara kibitoki, ubibona gute nk'umuntu yobazi nk'ibujumbura ayo makaritie kuva kera hose ukuntu yari yubatse?
Hakizima, reka mbanze nkwibarize, ayo makaritie uvuze ubu ngubu muri iki gihe mu 2015 umwaka uri murangira, ayo makaritie atuwe n'ubuhe bwoko bwihariye?
Nakubeshya, mirongo icyenda ku ijana mu Ngagara cyangwa mu Nyakabiga cyangwa Musaga n'Abatutsi. Ibyo ndafise ibyemezo bikwiye. Naho uhavumbaza ati wagize ibiharuro ryari ahantu tubaye imyaka mirongo ingahe turazi ukuntu abantu bahaba. Nk'akarorero mu Ngagara abantu benshi baba muri zirya mpango n'abantu bavuka hajya nyene benshi biguriye impango zabo benshi z'abapangaye. Hanyuma rero sinzi ko wumvi watahuye neza.
Ni ukuvuga yego vuga kanyuma wanzura.
Yego nicyo gituma rero tuvuga ati icyo kintu naho twatemba rwego ko atari ibyo biriko riraba biriko riraba.
Oya Hakizimana twumvikane wo kagira Imana we ntabwo twifuza yuko buri muntu wese yajya kuvuga iby'itsembabwoko ihonyabwoko uko abishaka. Mureke dufite umushyitsi mukuru yarabyigiye abikoramo, mureke abasobanurire mwebwe mwoyo kwiyumvira ibyo mushaka. Murakoze rwose Hakizimana, reka metre ahubwo agusobanurire intumbero nk'uko yabimubajije aha buriya bwicanyi bwo muri aya makaritie umaze kuvuga. Metre
urakoze. Ikibazo cy'u Burundi ni ikibazo kitoroshye. Mu by'ukuri buriya bwicanyi burimo kubabera bwose tugomba kubwamagana. Ndumva abantu benshi barabikora natwe turabikora. Ntabwo muri Afurika tugomba gumya gushyigikira za leta zishobora kuba ziri mu bwicanyi cyangwa se zitabasha kubuhagarika. Ariko ikibazo gihari mu by'u Burundi nk'uko umuvandimwe yabivuze, arakoze kuba avuze izo statistiques ziri muri ayo makaritie. Ariko ubwicanyi burimo kuhabera ntabwo ubu nta enquête dufite yigenga iraduha ikigereranyo cyabyo uko bimeze. Nyeka ko ariyo mpamvu umuryango w'abibumbye akanama gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ejo bundi kasabye ko i Burundi haba enquête yigenga kugira ngo tumenye ubwicanyi burimo kubabera ubwari bwo. Muzi ko hari abategetsi bakomeye bishwe harimo uriya Adolphe Nshimirimana, harimo n'abandi bishwe na polisi benshi bagenda bicwa. Muzi ko hari abaturage nk'uko umuvandimwe abibajije bishwe muri ariya makaritie. Ariko izo mpfu zose ari abo bategetsi bishwe usanga abategetsi bavuga bati abo bantu bategetsi bacu bishwe n'abantu barwanya leta. Abarwanya leta nabo ugasanga aravuga bati abo bantu ubwo bishwe n'abantu bo mu butegetsi kugira ngo babidushyireho. Turumva ari mise en scène barimo gukora cyangwa se ari ikinamico, ni nka theatre ibintu byabo barimo, ntabwo ariko twabishe. Urumva nk'aho ngaho hasaba ko haboneka enquête z'abantu bigenga zatwereka uko abantu bafite uruhare muri ubwo bwicanyi. Ubwicanyi buri mu baturage aho ngaho harimo abashobora kuba bicwa n'abapolisi, ariko nabwo tumugomba kumenya abapolisi niba barasha abo bantu babishe bigenze gute. Aba harimo abantu be bicwa ariko ugasanga abategetsi bavuga bati abo bantu bishwe n'abo duhanganye batera u Burundi barimo kwifuza yuko hakwitwa ko twerwe turimo kwica abantu kandi abantu bishwe n'abo duhanganye bo bita ba insirije n'iki do. Ni ukuvuga ngo mbere yo kugira ngo hagire urwego runuru yabo umuryango w'abibumbye haba umuryango w'ubumwe bwa Afurika ufata icyemezo ku birimo kuba, uretse ko hagomba gutabarwa nyine igihe bibaye ngombwa, hagomba na enquête yigenga yabo iyo miryango kugira ngo yerekane koko ibyo birimo kuba. Abayifitemo uruhare kandi nyaka kwizo enquête zishobora gukorwa nabyo mu gihe cyihuse kugira ngo abo bagenda bitana ba mwana umwe avuga ati bishwe n'abaswe twabishe birangire.